singi aje usiondoke penzi ukiondoka nani hatampigia penzi ukinyata nani hatamfuria usiondoke usingi aje usiondoke nakupenda kupenda kupenda we nakomba mpenzi unielewe hami nataka niwe na niwe na
Toca na linha, tá fulia.